Maso jola ganda biyo umuliro banga tona lenge ranzi zengu yambe Omwagazi wechivu kutu sawazi uje uja kweja kutuko kula osula Ama yumba banange kapuse kilala sima njina che wanisenga nyumba ngise Katitu kwata nimi sinjo zanga susura noloza moyo jinsa sura nobula Omuntu wawa nota jare ngera mutu la vinyo kula biro kumpinge solo Moza tuwa suma heringe mungo chitalo nyo kusomele kwango tinyika Uova nange tuwela vite mzuku ketwe puroko tuono kwepa Yeba nange rwajite tuwewayo netuno nyeza talovu kakaulio wensibo Lava anze muno nyingite muli alina wata makanyweze mkumbie mkumbie amba Fukumana yeka tusabeje mjoli mbulira Mkwoli ngama tuwamula gula bintu wabire ngeo tibi kulie wala Echibuga banange chisuse chikero kati omuntu tuseno kula chokora Kati tuwaza mire midale serwa ne yatupa mchiaroba masanyo ajebuma Omulimi anaguma wakwera mula omungu ochia korele rolu utore tamwe Mungu mungi sensimbi obangu njukira ngetoko tigambe chukumye wankota Neka chukumye ochase mbira waoraba no mutunzi webi wakwa chikubia Nelofa bafamire tuwa fata obunga webu kwa tiritaba inezito Wawa nduwa bili obulote toke ritagenda kumaroli eko nechikuro Chofugula mogo usiru mondo wechigali no mutikane butayo Wali wana sivo bako sanyo kumanyanga baga zibe vivuga tuwaguma Abara tukunda nensu kwezi kutakale kano gendo kolele chua kuna mata Na kuburi langa kwea teba kari msonga za kwa labali andie na bantuwe Woba nange tuhila vite Mzuku kete kube kutu wono kwepa Yeba nange wajite kwe wayo Netuno nyeza tarufu kaka ulio wensibo Labaze muno nengite Mburi alina wate makanyweze mkumbie mkumbie yamba Kekeza tembelio Labo umuzigo boli mogu fute Mutaka anesendo sasura za mwaka osura Sanoto chimanyati weka yalire Chisera chicha kutuko vengo katie no muri mudo koro mubate jambo tuke no kure kolwa manyo kwesara eje miri mwejenda sijiwa no uri muto amanyi kasitaga ke wangu jituka no buze ibunyu mawabwe tegeka no dura mujaro oje mimode jo uwa mtu otuko chano miyake nsambu ngero chano njirizo butale jokora omusanga yeka pisare mfimjira tete balo zendo vana wene ya no toja kutunda oma nange tunda mentero piuli rambutale jempita uwa vanange tuwea vite mzo kuketwe fube kutu ono kwepa ye vanange rwajite tuwe wayo metuno njiza tarubu kakabuli uwe nsibo labaze kuno nengite uli alina wa ate makanyweze nkumbi ye nkumbi temura chukuta abantu ejagara okulobere kwango okutuka yemu nakubanna bakyobusa omwoyo netulinda okolererwa ng'ensi nebakugu mbukyanga twenunula ebbanga oli bara kiki kyewakoleredde eggwanga kyolaba batono kyemmanya abayinza okulaga abalala abali mu byakukka beetala olw'amagendo gawana agatajje kuwera mu Kampala gwe mulimu omukulu ogwendaba buli muntu agira kyana kyokunyaga teri muntu akolera mu kibuga tabba nze nesimbye bwantogoba ngumbaganya nfayo ndageyo gy'omanyi kitabba nga n'okusuubula kulinga buteeba akette ku makyatta n'emmotoka olw'eggulo oyo lwaki tansaka eggwa ku ttutemba alindirira okukungula ebirime ebyosiga bakuyita sebona kwewojjola nti omuntu okuluusa n'otya nga atasoma so nga baana battu twerimba obwo si bwe bugaga obwensi ye munjufu uwo banange twerabidde muze okukeetwe fubeko tuwona okwebba ye bannange lwaki tetwewaayo netunoonyeza ddala obugagga buli obw'ensibo laba nze munno negedde buli alina waate makanyweze enkumbi enkumbi eyamba emabega tususa okwagala ebiwedde n'obwebafu ekyo kyekireese n'obubbi obungi wano olw'obugagga bwe tunoonya obwo okwekusa oli ejja n'abala omusaala gwaliko nga kizibu okola ku byendyana entambula asasule n'ennyumba atayambaleko n'obuntu nti obumubanja olw'abantu be kale egyova omusanga mu ofiisi n'asooka okufuuka mibbirika ey'amata kyokuteera omukono okweza empapula ekkalaamu eba yakanaana n'omwebaza nawe ate n'omulinda gyali ettooke buli omu ayinako watugira abantu be wano tukaaba wa takisi nti naseera so nga buli kintu mu ggwanga bwe kityo fenna tulinda nnimire tulinga olunyonyi tusabe busabi mukama tuzuukuse okwo kwe kwava n'emmota eyasimba ekkuuli nti seera gy'otunda nekyokulaba buseere uwo banange twerabidde muze okukeetwe fubeko tuwona okwebba ye bannange lwaki tetwewaayo netunoonyeza ddala obugagga buli obw'ensibo laba nze munno nneegedde buli alina waate makanyweza enkumbi enkumbi eyamba kunonye ya lero kuzade minyira simanyi nga tulifu nempende nungamu Fena tulinda nimire tulinga vinyonyi tusabe busabe mukama tuzukuse Wefe tulitusawo kutukirirwa nakatalimu netudagira mawanga Laba sukali wava mu mawanga marara netulemwa nokulima ekika kyomwakolwa Songa nabagaga banyibwa nabandisobodde okulima ebirime ebwe bityo Nafuna sente ku luuyi olulala nga yambye n'ensi ye mu by'okwezza obujja Kyokka wetuterese mbawulidde abali beera abalamu bannange muli ekisa Ekintu kye mbakuutira nga ngenda mukomye okwefuula abali ku ggwanga kuba eno nsi yammwe.